Ngenxa nje yokumomotheka, iy'ntokazi ezimbili zazihamba endaweni yamabhizinisi edolobheni iBaguio ePhilippines. Zabona inqola yokushumayela kodwa aziyanga kuyo. UHelen udade wayemeduze kwenqola wamomotheka. Izintokazi zaqhubeka nendlela kodwa kwazihlaba umxhelo kumomotheka kaHelen. Kamuva lapho lezi ntokazi zigibela ibhasi zibuyela ekhaya, zabona uphawu olukhulu lwe-JW.org ehholo lombuso. Zakhumbula ukuthi zazibona amagama afanayo nasenqoleni yokushumayela. Bobabili behla ebhasini babuka uhlelo lwezikhathi zemhlangano lwamabandla ahlukahlukene olusesangweni lehholo lombuso. Zombili lezi ntokazi zaya komunye wemihlangano elandelayo. Ubani ezambona njengoba zingene ehholo lombuso? UHelen. Bavele babona ngaleso sikhathi ukuthi nguye lo muntu wayemomotheka enqoleni. UHelen uthi, lapho beza kimi, lwangithi heqe uvalo. Ngacabanga ukuthi mhlawumbe kunokuthile okungalungile ngikwenzile. Kodwa lezi ntokazi zamchazela uHelen ukuthi kwakwenzekeni. Zawujabulela umhlangano nokuxoxa nabantu, zazizwa zisekhaya. Lapho zibona abanye behlanza ihholo ngemva kwemihlangano, zacela ukusiza. Enye yazo yahamba ePhilippines, kodwa enye yaqala ukuze emhlanganweni yaqala nokufundelwa iBhayibheli ngenxa nje yokumomotheka.